Sitha muyo pendo tayari ushani simuliaga. Sitha kimbwembwe na kwere mchele kwa kuku kumwaga. Uweza kona kupenda yote sema nitasikia. Unanipaga moyo nikianza kulia chozi unanfutia. Utamura si kidogo, wakayo siwe mbogo. Ukanyona toto dogo, utamu kaurusha ye. Utamura si kidogo, wakayo siwe mbogo. Ukanyona toto dogo, utamu kaurusha ye. Nikalishwa chini nimejenga kibanda. Niite faraga nikikosea. Nikalishwa chini nimejenga kibanda. Utamura si kidogo, wakayo siwe mbogo. Ukanyona toto dogo, utamu kaurusha ye. Utamura si kidogo, wakayo siwe mbogo. Ukanyona toto dogo, utamu kaurusha ye.
Haa,
baba, kwezi shaka. Nomba univishe la maisha mpenzi. Usiniache njia.